Hosea 9 verse 1. Ungajabuli Israyeli kube ngokuthokoza njengokwabezizwe ngokuba umukile kuNkulunkulu wakho ngokufeba wathanda inkokhelo kuzo zonke izibuya zamabele.
Verse 2. Isibuya nesikhamo sewayena kubafunza iwayene lisha liyakumkhohlisa. Verse 3. Abayukuhlala ezweni kaJehova, Efrayimi yakubuyela eGibhithe naseAsiriya bayakudla ungcolileyo. Verse 4. Abayukuthululela uJehova iwayini, imhlatshelo yabo ayiyukuba mihle kuye, isinkwa sabo sibe njengesinkwa sabalilayo, bonke abasidlayo bayakungcola ngokuba isinkwa sabo siyakuba ngesephango singangeni endlini kaJehova. Verse 5. Niyakwenze njani ngosuku lomhlangano nangosuku lomkhosi kaJehova na?
Verse 6. Bekani ngokuba bemukile ekuchithweni iGibhithe liyakubabutha imufu libembele izinto zabo zamagugu zesiliva ziyakudliwa izimbabazane kube ngameva ematendini abo. Verse 7. Ziyakufika izinsuku zokhanjelwa izinsuku zempindiselo zisondele, uIsrayeli uyakukwazi, umprofethi uyakuba njengesula, umuntu onomoya ahlanye, ngenxa yobuningi bobubi bakho nangobutha obukhulu.
Verse 8. Umprofethi engumlini kaEfrayimi kanye noNkulunkulu wami, ugibe lomthiye wezinyoni lukuzo zonke izindlela zakhe, nobutha busendlini kaNkulunkulu wakhe. Verse 9. Bazonalisile ngokujulileyo, njengasezinsukwini zaseGibeya, uyakhumbula ububi babo, uyabahambela ngezono zabo. Verse 10. Ngamfumana u-Israyeli njengezithelo zomvini ehlane, ngabona uyihlo njengolibo emkhiwaneni ngesikhathi sawo sokuqala, kepha bafika eBali Peyori bazahlwaniselwa kunezinhloni, baba izinengiso njengalokho abakuthandayo. Verse 11. Udumo luka-Efrayimi liyakundiza limuke njengenyoni, kungabikho ukuzala nonesisu nokukhulelwa. Verse 12. Noma bekhuliswa abantwana babo nokho ngiyakubaphuca bona ungasali muntu, yebo, maye kubo lapho ngimuka kubo. Verse 13. U-Efrayimi njengalokho ngibone ethile utshalwe endaweni emnandi, kepha u-Efrayimi uyakukhiphela umbulala abantwana bakhe. Verse 14. Banike uJehova uyakunikani, banike isiso esiphuphumayo namabele omileyo. Verse 15. Bonke ububi babo seGiligali, ngalokho ngabazonda khona ngenxa yobube zenzo zabo, ngiyakubagxosha endlini yami, angisayukubathanda, zonke izikhulu zabo zingabahlubuki. Verse 16. Efrayimi ushayiwe, impande yabo yomile, abayukuthela izithelo, noma bezala ngiyakubulala okuthandekayo kwesisu sabo. Verse 17. Unkulunkulu wami uyakubalahla ngokuba abamlalelanga, babe ngabazulazulayo phakathi kwabezizwe.